emalingeni baba ngicela bonke lokho engikwenzayo kube yinhlanhla baba ngesandla sakhe sihlobe baba.